na mwili. Karam na kualika basi njo tulewa. Wele chawazisho meni peka wajui nini napewa. Kwako ni mateka vitani kunanjikewa. Kama tunda kwenye garden, ebo ni kungate. Ntuzie toka heaven paka siku ya fungate. Baby buji shepherd yoso level zaki sita do you my boo. Nikikosea nita undo. So fresh, so clean like a rims. So kesi nikikota kwenye dreams. Napenda vitu vitamu tendo kale ice cream. Tafuna bubble gum pembeni una pro swing. Walisha zusha eti kwako mini pleo. Nipeza kuswaga njo uketi kwenye snail. My baby boo eti kwako mini pleo. Nipeza kuswaga njo uketi kwenye snail.
She's amazing girl.
Enjoy Africa.
My baby boo,
baby give me some love.
Feel only from Pikachu, matter at you.
Moyono sinipe tabu ni gawe kinamba tasa. Unanipa matibabu na kwenye kautakasa mi. Sikosi majibu uwe menipe nada rasa. Kama kitabu ni kufunue kwako rasa. Love is over time, movie kwenye series. Suits at the bubblegum, teme kwenye beat as I say. Hizi siya kima pants na kufeel we. Nikisinzia kwenye njoos mina kona we. Toto mzuri sinyo vita wake Brazil. A great kisa kwenye lita mina stay still. Excuse me, nini, haven't take a kill. Mina jaminu, nana minu, we are so real. Nimechoka boo, kuish miki home alone. So sister do swagga za kumfafe home. The downtown rapper lindo, juzi waku saza. Shari songa hapa, sina mapenza like kibrother man.
She's amazing girl.
Enjoy Africa.
Fucking me fall in love.
Tell her never figure, yeah.
When you want good too, my baby boo.
Baby give me some love.
Feel only from Pikachu. Matter at you.
Shari show me some love.
Yeah, downtown records. And this is how we do it. Melodies, easy, not easy. Yeah, acha tuimbie tu, hakuna namna.